ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angibingelele ngomkele ngenkulu intokozo lena engosini yethu e-fresh. Ngingusibonelo Bhithi Ngema, ungumlomo kaBenedict Diamond we-Christian Networks. Awubuswa kwazizwa ugcwala intokozo. Intokozo eluhlobo oluhlalayo. Ngisho kuthwani sekuneyingxaki zempilo. Ngangokuthi awusakwazi ngisho ukuyigcina ngoba iyaphuphuma. Mhlawumbe uyacabanga ukuthi hayibo, intokozo esikhathini seyingxaki kwake kwenzakalaphi lokho? Hlala nami ungasuki. Ngiyazi ukuthi kungamagama ngqubuzano olukhulu. Kodwa ngokweqiniso injabulo emnandi esikhathini sokuxakeka yinto le ekhethekile ukuyizwa ubumnandi bayo. Ngoba kuleso sikhathi suke simelwe ngokuzizwa siphuphutheka, sixakekile ukuthi senze njani kuwutwa phezu kodwa. Angithi ingqondo yethu isitshela lokho. Nokho akumele kube njalo. Emkhubeni omkhulu eJerusalem, uJesu wasukuma wema washo lokhu ey'xukwini laphaya kuJohane 7:38-39. Okholwa yimi njengokusho kombhalo eswini sakhe kuyagobhoza imfula yamanzi aphilayo. Washo lokho ngomoya abaza kumamukela abakholwa nguye. Ngokuba umoya wayengakafiki lokhu uJesu wayengakakhazimuliswa. Ingakho abaholi bezenkolo babefuna ukumbulala. Kwakuwukuhlambalaza kwempela lokho ngoba wayeqonda ukuyibiza ngonkulunkulu uqobo lwakhe. Kodwa iphuzu lakhe kwabe kuwukuthi ubukhona bakhe buzogcwalisa ngeyikhukhula zeyibusiso. Hayi nje umfulakazi owodwa, mhlawumbe iNile noma iAmazon, kodwa imfulakazi yamanzi yokuphila, umoya ongcwele, uNkulunkulu uqobo kashana omileyo efike ezophuza kuJesu lamanzi empompoza ngokunamandla esingenakwakha aphele angenakusha umfula ongashi futhi. Imfulakazi, intokozo yoqobo, igagasi lesibusiso. Bani uJesu.
Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.